Zwap.com.
Ho ho ho. My my my. Atombea ni kufa ila nilitamani ulie na yafe ili urudi kwangu we usingizi wangu kwa nini uniache sikufundishi maisha ila nilitamani utabia wache yani unampenda mtu unamuaminisha alafu muache suli sema meridhika na ufukara hata kama nikikosa situtalala ukasema uwapendi wanaongara unajua unajua leo umekuwa mweupe kama chotara nisinza temeke kijichimbagala yani mimi bila wewe nashindwa kulala unajua unajua dola 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 Sijasoma ila natambua mtu akikupenda unajua akikuchiti pia unajua hadi mawazo yanakuchukua kuna siku ndani ulinikurupua eti nifue nguo nikafua nyie mapenzi yananisumbua ama ndo yanataka kuniua Sulisema meridhika na ufukara Hata kama nikikosa situtalala Ukasema uwapendi wanaongara Unajua, unajua Leo umekuwa mweupe kama chotara Nisinza temeke kijichimbagala Yani mimi bila wewe nashindwa kulala Unajua, unajua Lord, even see condition.
Zwap.com.